CK Music from Mazda.
The oof killers in the building. When oof minds. One time fun boy. But yama. Yamani Kaivana. Gana Queen Antinga.
Antinga. Antinga.
Ulancho Foxila Panjinga.
Panjinga. Panjinga.
Kai Shi Gat Kutina Bakwefi.
Bakwefi. Bakwefi.
Mio London Mukamba Shefi. Shefi. Nangu Izinanag. 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 Estana Pompi. Pompi. Yo mafu na ilimi paka kumanda,
paka kumanda, paka kumanda.
Mwana kashi mfukuleta panganda,
kuleta panganda, kuleta panganda.
Neti nkushe na nguinga zanda,
na nguinga zanda, na nguinga zanda.
Bali wene baby ne kuna empanga,
empanga.
Tafia kapwe, ba ntun. Defatu venga madio na ke, madio na ke. Iwe na ilimi madio na ke, madio na ke. Defatu venga madio na ke, madio na ke. You and I need Marion Ake. Marion Ake. If I do venga. You and I need Marion Ake. Marion Ake. You and I need Kuba Senga Marion Ake. Namuvenga Potashan in the Tetin Kuleke. The Lapson and get a mulatet to a cane and the Kumfabulonga Chandana K. Chandana K. Mwana kwa kuleva kukula kano kulo kuvunushana bad foot kwa abwe shanya. Nali kutemwa over ngata oli mpepe mufasa fide fia kuru fianya. Shakula po mwili la vyove. Connected na iwe ni mami no mwana. Na mkwinga vama visa vi. Ah, beta fe kwa lanshanya. Umusevanya onse kuna pita mo. As long as fe tulichapa mo. Ni future wife inesia mbona mo. You only want it, that things way lemo.
Never, never.
That things way lemo.
Never, never.
You and I need me paka kumanda,
paka kumanda, paka kumanda.
Mwana kashi mfukuleta panganda,
kuleta panganda, kuleta panganda.
Tetin kushe na nguinga zanda,
na nguinga zanda, na nguinga zanda.
Bali wene baby ne kuna empanga,
empanga.
Tafia kapwe,
ba
ntun. Defatu venga madio na ke, madio na ke. You and I need me madio na ke, madio na ke. Yefa tuvenga madio na ke, madio na ke. You and I need madio na ke, madio na ke. Yefa tuvenga. Ela se muito YP, comanda Zambe, wapachi mbora. Ela po Swiss, kani muso, kimani charewan. Eme Mr. Ali, kimani wazube.
Tona na wanangwe,
etu ini malumi. Eo box, blessis konde. Devim Africa.
Take music from us.com.
Batiyama, Fine Wolf Minds.